Street Cage Music. Zedwop.com.
Jim, enjoy pretty lady.
This one.
Tao Jim made it.
Aiwa shamwali aiwa
Balalan vikari popena baba
aiwa.
Tika kuya za kufemba ni munganja
aiwa.
Bazaki tiamba wonse pamula vasa
aiwa. Aiwa shamwali aiwa
Pakati pangondo enemy siwo posha
aiwa.
Tima bapiti samu tocha
aiwa.
Don't make me lose my composure
aiwa. Aiwa shamwali aiwa
Nikumusi ya tapitiri za kudoja
aiwa.
Aka kamba mfepa last no mupota
aiwa.
Na kusia bantu wonse vachota
aiwa. Aiwa shamwali aiwa
Mukichedi ya tutima indana yangu
aiwa.
Kumagelo bana nivulila posancho
aiwa.
Izo imba ma freestyle party band
aiwa. Aiwa shamwali aiwa
This motion niko soti na chimango
aiwa.
If yo yaga tumone kafye simple
aiwa.
If yo vyongo fitila amuhambo
aiwa. Aiwa shamwali aiwa
Kulibose marasta mani wago
aiwa.
Paneti mwepo shiti chama ata
aiwa.
Banona sika ndemba ni kampa
aiwa. Aiwa shamwali aiwa
Haire what's good German
aiwa.
Mukati wone sepangani mabrand
aiwa.
Zizibuka noti ya kishan
aiwa. Aiwa shamwali aiwa
Missed call from a crush ready for no chance smash
aiwa.
She telling me atika mwavyo snack
aiwa.
Olomoni one mbudi nidi smart
aiwa. Aiwa shamwali aiwa
Okay, ii situ ilibati
aiwa.
Vintu vina ni kuvita mba che mwandi
aiwa.
Magero waona ngati tonda che pakati
aiwa. Aiwa shamwali aiwa
For them bad bitches teacher ya kaju
aiwa.
One in the country sini bwena number two
aiwa.
Shabadu 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 shabadu
Aiwa shamwali aiwa
Apa manje ni du la kaju
aiwa.
Kuingira po fye two by two
aiwa.
But don't do things not good
aiwa. Aiwa shamwali aiwa
Zedwop.com